God's behaving.
Yeah. The cool guy. Non-stop records. Peace is the name. Conversation. Yeah. All the time, all the time I got news, man, I wanna share. Impilo hapa never good, man, I wanna there. Sisemhlabeni sinyamezele, that is all we can. Zakubalisela everything when we meet again. All the time I got news, man, I wanna share. Impilo hapa never good, man, I wanna there. Sisemhlabeni sinyamezele, that is all we can. Zakubalisela everything when we meet again. All the time and ndimunyana man uzolani. It's been a while ungasekho, so I thought of something. Saphindlebe ndikuxelele net kwenzekani. Ungahlupheki ndisazama, I am not doing nothing. But ikhona ingxaki ndohlukane mamela. Wena ndithandana naye awumazi ndicinga ndakuxelele. Hayi mandisizi ndakuxelele.
Mhlawumbi wandixelele.
I'm losing people that I love, no dubs waflatela.
Mamela nyana obomi bunje, so wakunceda ukhala. Kuzawuba sweet kube jafujafu kube rharho kwekhala. Ebuhlungwile yovuba usekho kunye nala mntwana. Kodwa mabuqhubeke ubomi, hamba ncabaza nyana.
Hale ncabaza noko zizi nokwa kusafani. Wandolusa udade wenu nzima ngamaplani.
Udodo unomajama wandiphembela umlilo ongena ucima. Rina nodana ndakushiya noxanduvo olunzima.
All the time I got news, man, I wanna share. Impilo hapa never good, man, I wanna there. Sisemhlabeni sinyamezele, that is all we can. Zakubalisela everything when we meet again. All the time I got news, man, I wanna share. Impilo hapa never good, man, I wanna there. Sisemhlabeni sinyamezele, that is all we can. Zakubalisela everything when we meet again. Babe kwazi ngocula nothengisa ityuba nam ndecula ngoko. Namba ndazi ngocula ndithengisa umculo nam ndegula ngo 2007 ndaba netipi but ndadlula kulo mpanxo yakusubayo emhlabeni ndandisakhula fosh. Banzima ndiyakufuna zisi ncebiso ndiyasifuna please. Malume semdala gqithoba isandla ndiyakucela zisi. Bamnyama sometimes indima nokuxakwa ndizawutyala phi. Ndiyazama nokumana nditya isidol maxa ubambi i mithandazo ayipheli sicela ileve ngapheli miphando everyday. Cause the plan in Gabinga 20. Tata and 20, you beg in Shelly Matrani. Ingag is retort to Matrana, Squelle Motrani. Ugabu Pungu, Gobo daughter, sometimes it gets tippies in Yembis. The Tuba Ubukona, Umshambin, Gazing, Hindus, Jing, Mandigiego, Pumles, Katola, Kulfezi, Lem Shabin, Tatanda, Getata, Mastiban, Suga, Mapupin. All the time I got news, man, I wanna share. Impilo hapa never good, man, I wanna there. Sisem Shabin is Yamazel. That is all we can. Zakubalisela everything when we meet again. All the time I got news, man, I wanna share. Impilo hapa never good, man, I wanna there. Sisemhlabeni sinyamezele, that is all we can. Zakubalisela everything when we meet again. All the time I got news, man, I wanna share. Impilo hapa never good, man, I wanna there. Sisemhlabeni sinyamezele, that is all we can. Zakubalisela everything when we meet again.